Awukhale mfana, awukhale mfana, inkomo zenkomo gwalandile, buka ndivani kanti usile madoda. Hayi! Awutsho, awutsho, awutsho mfana, awutsho. Suka!
Where?